never seen a love like this. Nikikuwaza tu nasisimka like this. Yani sijawahi data like this. Hisia siwezi kueleza kwa maandishi. Napokuona, ninapokuona, kama naumwa mimi napona, mimi ninapona. Kwa kweli Mungu aliniona, aliniona. Kunitunukia malaika, ombi lilisikika. Don't deserve it, so I don't know how I got you. But when it comes to your back, you know I got you. And we always cause pain when we come through. Baby, baby, us against the world. Vipi nilimpendeza Mungu mpaka akaamua kunizawadia huu. Hauna makuu wala majungu, afu unanifanya najisikia huru.
Vitu vingi ndani yake kuna amani. Upendo umenihimili, najihisi wa thamani. Nimezama kwenye dimbwi la furaha, navyopendwa. Sijawahi nuna, sijui karaha. Mimi napendwa, wewe wa thamani. Nimetunukiwa, nikiumia mimi unalia wewe. Mama mia, yetu sayari metawaliwa na upendo. Bolingwanga na yona songa kalokola bebe na mabokwa mama. Ukiwa mbali mina konda konda, kutakucha simu mina piga piga. Naridhika ninapokuona uote.
Chance to prove my love and it will never ever be enough. I got my hand on my heart and I promise you I was born just to make you laugh. And in case tomorrow is judgment day, I know just what I did right. It's to love, to hold, to cherish you, and I'ma do it in the next life. Nakupenda mimi daily, unanifanya niwe kama mimi crazy. Yeah, napagawa nawe baby, nimewaka waka lara way you change me. I can't do this life without you. Every day I wake up, you make me wanna say. Bolingo anga na yona zonga kalokola baby na mabokwe mama.
Ukiwa mbali mina konda konda, kutakucha simu mina piga piga. Naridhika ninapokuwa.